Baba Baba Sulukala, Michael Nitola,
Nosti
Coin, Aspunu Kukasi Sola, Nikabuza Kamayesa, Skamora,
Skamora,
Pimeni Abadali Sena, Wogu Mutu Yata, Sida Baba Baba Sulukala, Michael Nitola, Nosti Coin, Aspunu Kukasi
Sola,
Nikabuza Kamayesa, Skamora,
Skamora,
Pimeni Abadali Sena. Wogu mutu ya
tans.
Wele nga phakathi, wele nga phakathi, wele nga phakathi, wele nga phakathi, wamande nga phakathi, wele nga phakathi, wamora nga phakathi, wele 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 nga phakathi, wamande nga phakathi, wele nga phakathi, wamora nga phakathi. Wele nga phakathi, wele, 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 wele nga phakathi, wele nga phakathi, wamora ba, wele, 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 wele nga phakathi, wele nga phakathi.
Junkie Mills, this is my ride. This is where high heels, heels. It weave, weave. Many chop, it chop. Drag your front down.